is its power music.
I swear I wanna take you far away. Ni gonna dive a bit. No, no, no.
She got the bum tight. She want pretty baby, she can look fine. Never wanna lie, lie. She wanna love a man that feel loving every night and day. You gotta think low. Do good baby like Rihanna. Me not go bend away. Love me baby cause I love you. When me look at you, girl you're good.
Girl, you're good.
You're the only food I need for me life. When me look at you, girl you're good.
Girl, you're good.
Wanna take you far away from me, best. Never wanna lose you.
Balisana, balisana. Balisana, balisana. Balisana, balisana. Balisana, balisana. Mimi na wewe tushafanana sana. Nilishakubali hatutaja. The way you give me love, oh. For real, baby, I feel like I'm gonna die for you. Nataka tuende mbali. Nikupe mapenzi hata kama tuko kwenye love. That I'm gonna do it for you. I'm gonna fear dream. Cause you and I see we got the stamina. Nataka tuende mbali sana. Wengine tuwaache wakigombana. Kama true love, kwani babe, mimi nakupa. Ndio maana kila siku nikikuita naitika. Nashukuru Mungu ndio anafanya tunakwepo sana. Madui tunawacha tunaenda mbali sana. Mbali sana, mbali sana. Mbali sana, mbali sana. Mbali sana, mbali sana. Mbali sana, mbali sana.
Yeah, me love you, baby. Mpaka lanyo piebe, yeah, yeah. Me love you, baby. Mkwenda iwe wenka, yeah, baby, yeah.
Nataka tuende mbali sana. Wengine tuwaache wakigombana.
Tuko baby like Rihanna. Mi nakupenda we. Love me baby cause I love you.
Miss Rap Chilla.
Mbali sana, mbali sana. Mbali sana, mbali sana. Mbali sana, mbali sana. Mbali sana.
Kama true love kwani babe mina kupa. Ndio maana kila siku nikikuta naitika. Nashukuru Mungu ndio anafanya tunakwepo sana. Madui tunawacha, yeah, yeah. Tunaenda mbali sana.
Double beats. Jesus power music.